Hey, keep it light.
And if na 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 na,
skia skia.
Sisi how abdos, sisi how abdos. Sindo piganga mashere overdos. Sisi how abdos, sisi how abdos. Ambia manjage wajwe sisi sio wow. Sisi how abdos, sisi how abdos. Sindo piganga mashere overdos. Sisi how abdos, sisi how abdos. Akibula ambia manjage wajwe sisi sio. Ndovu mandege skosi fosa on toes. Fulusi ndefu na maziwe jaikos. Kikaribia ukosi bia of course. Usinite chairman nimeketi kwa boss.
Ana wika deeper 9 inch I toss. Ane dharao haju vile na I toss. Kana rombosa kwela leo high pose. Na ipiga na mathao sunajua money talks.
A money talks mikuanga na deep voice.
Kani checks na tumianga invoice.
Ampiga thong ati address her choice.
Anasikia po uneza tell by noise. Hakona jagi na maziwa lactose.
Nyuma ni chuma na kosi ni mkost.
Nisha check out kabla ta ni check cost.
Nike ni cost napoteza na mkost.
Twende times 1,
times 2,
times 3,
times 4 na confirm.
Ndovu kwani una jina gani ngine?
Handsome.
Niko na ngeus na bado na demu ngine.
Threesome.
Round ni tisa na bado na da ngine.
Tiresome. Big boss,
big boys,
big dog.
Woof woof.
Na kani buzz hawafiki hate yetu.
Roof roof.
Amja iskiza kwa thikitha size yetu.
Doi proof.
Noki to cross 6 feet. Koof koof koof.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Sindo piganga mashere overdos.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Ambia manjage wajwe sisi sio wow.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Sindo piganga mashere overdos.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Ambia manjage wajwe sisi sio.
Sisi how, hawawezi to contain. Sipendi kuji explain. Na mind your game na hapana competition. If you can't take the heat then get the fuck out of the kitchen. Sisi how abdos. Original mama yao astrong. Kulufisa nimepiga astones. Unaweza fuliza if you need a cash loan. Ten slow makuni checky up close. Drip puma from my head to my toes. Made in China. African design. My cheesy how astones. We make it look so easy how astones. Backstage loud sisi how. Oya skia hiyo crowd. Ni mama yao
astos, sisi how astos. Sindo piganga mashere overdose.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Ambia manjage wajwe sisi sio wow.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Sindo piganga mashere overdose.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Yeah. Ambia manjage wajwe sisi sio.
Hari hari has no blessings.
Wona penda chura, mina penda nga makeki.
Wona penda tei, mina penda nga kuseti.
Wona guza kwela, mina penda nga majegi.
Nikitak ti,
ti ti,
Tuesday,
tai chi.
Wona dai ati utukuzi.
Pinji unadai ati nikusuke.
Manzi una DJ nuko chini yani unashika bin.
Jin
kwenye dance floor mina wamalo.
Wana sema nini mina zoza na mamako.
Nikiulizwa lele mina sema ni nyanyako.
Venyo mkulavyo ndivyo anapanuka.
Sisa
si nja kademka upenda vako.
Nikimpiga kuni
uku nampea chakol.
Sisa
si nja kademka upenda vako.
Nikimpiga kuni
uku nampea chakol.
Astos sisi how astos. Sindo piganga mashere overdose.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Ambia manjage wajwe sisi sio wow.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Sindo piganga mashere overdose.
Sisi how abdos, sisi how abdos.
Ambia manjage wajwe sisi sio.